kusheshe sithandwa sami. Owathi soshosho lo sangalo. Liphi kusheshe sithandwa sami. Owathi soshosho lo sangalo. Liphi kwanja muthemba lami. Owathi lizothawu semphakathi. Besimali kheshagi. Besimali kheshagi. Anglasis umntu wami engangimthanda wangithembisa Lamborghini wathi soshosholoza ngayo liphi kwantamu lona owathi lizothawuza emphakathini besimali khesha kimi. What's up?